mize on a beat.
Tete zangu likuwa kwa dream. Kila mtu alini chase juu shida zangu mob. Nimesota sipati hata bob. But now in future nitapata mob. Faith yangu sija drop. Wanasema mengi yangu vile sina kazi. Ubaguzi wa wazazi kuishiwa na mavazi. Homeless bila kazi. Poverty meneka, poverty meneka kwenye test. Church is my temple, my cool place to rest. You are what is the best. Community car because more invite car saying. So when coming more invite come a guest. Come a guest, more invite come a guest.
One day.
Dani ka nita fail hell is on my jail ni epusha na wale wabaya nyonyeshe yako njia mateso na tatizo ndo nizaonia najua nawe sina uoga ndoto zangu kuja kweli penye mwanga naomba unieke uoga kunijaa wangu mkono unishike baba madeni yapunguze na mapepo yafukuze ndo nguvu na uwezo nipate kukutukuza neno lako kwenye nafsi ulitunza yote haya baba najua kuna siku
najua kuna siku one day.